and music download.
I got go
fairly so.
Jimmy Dapa
King Natch on the beat, so you know.
London Avenue.
There was someone like a shivinga pango kubum cash. If he that you were panga solo room cash. Wasanga kwato wakwa chesa be home pash. Ina ina guy guy. There was someone like a shiwa pangiro kubum cash. If he that you were panga solo room cash. Imo wapela kuna matu yo boom pash. Ina ina guy guy. Ine ni sango wandi ni mama wadu se. Mama wadu se, mama wadu se. Kose tuwa pitia baleti mama wadu se. Jele wasko no here. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama wadu se. Mama wadu se, mama wadu se. Chipanda chose chimu itati mama wadu se. Na chiponya pumps out.
Chido bela menso si kubai. But shit, this and Cobra. Nenzofuna mufaka pa nyumba. Sinazibi ati enze wo jumpa. Manje inyamuka bipi. Masiku yonze enze lipa dipi. Penangu nenzo soko neza limbi. No wanda na nimenye saka nzimbi. Nenzofuna che kuchitana. Nenzebe idea shie chitana. Nichi mama walu sesi chitana. Chili na lubilo wa chitana.
Yoso mwana kashi winga pango kubo mkashi. Ifi dati wapanga solo lo mkashi. Wasanga kwate wakwa cheza peho mpashi. Ina ina guy guy. Yoso mwana kashi wapangiro kubo mkashi. Ifi dati wapanga solo lo mkashi. Imo wapela kuna matu yobo mpashi. Ina ina guy guy. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose tuwa pitia baleti mama waduse. Jele wasko no here. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Na chiponya pumps out.
Apa na pen, I can't concentrate. But gelo usangwa concentrate. Nizimu konka konka munga ndine kadet. My feelings yanga yonsi apa dead. Hale mweneka hambo simple pankope. Uyuna ipe lampa kankope. Na papa fena mulo sawu. Wait, na chila balisu wawu. User, te ine loser. Guza, walibalusa. Wipala manamu pepi na posele. Ile nkalipa inshita na posele.
Woso mwana kashi winga pango kubo mkashi. Ifi dati wapanga solo lo mkashi. Wasanga kwate wakwa cheza peho mpashi. Ina ina guy guy. Woso mwana kashi wapangiro kubo mkashi. Ifi dati wapanga solo lo mkashi. Imo wapela kuna matu yobo mpashi. Ina ina guy guy. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose tuwa pitia baleti mama waduse. Jele wasko no here. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Na chiponya pumps out.
Fairly so, so.
Alive. Spin Jinx Justin, Justin. The ex-boyfriend.
Heard it here first on ZambiaMusicDownload.com.